iyi mwumva na radio y'ijwi ry'Amerika iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Radio y'ijwi ry'Amerika murayumvira kuri FM 104.3 Kigali mu Rwanda no kuri FM 93.3 I Karongi. Mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mushobora no kudusanga ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radio.tv.com, ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu Facebook, Instagram, X na YouTube, adresse ni VOA Radio yacu. Tubutse ko mushobora no kudukurikira kuri Voice of Muhabura muri Uganda, ikisoro kuri FM 88 n'ibice 9. Hano muri studio ya 7 I Washington DC muri kumwe nange Eugenia Mukankusi, ndabasuhuje mwese abatwumva aho muherereye hose kandi mbaha ikaze mu kiganiro muri Isanga kuri radio yanyu.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Umuntu wese hakeneye gukundwa, hakeneye urukundo, cyane cyane umwana uko yabangana kose. Urwo rukundo rero ruhera mu muryango, rugatangwa n'ababyeyi. Cyakora nk'uko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana, ikigega cyita ku bana UNICEF ibivuga, abana barenga 150,000 ni imfubyi. UNICEF ivuga kandi ko 17,600,000 babuze ababyeyi bombi. Ishami rya ONU rikavuga ariko ko kwegeranya imibare ku bana b'imfubyi ku isi hose bihura n'imbogamizi. Muri icyo cyegeranyo ntihaba harimo miliyoni z'abana baba mu bigo cyangwa se ababa ku mihanda, kandi imibare y'abana bakoreshwa nk'abacakara n'abagurishwa nayo siko yose itangazwa, yemwe hari nubwo itanavugwa na gato. Hirya no hino ku isi cyakora hari abagira neza n'imiryango itegamiye kuri leta, bagira umutima ukunda, bakita kuri bamwe muri abo bana. Umwe muri iyo miryango yumva ko umwana wese agomba gukundwa ni Association Umwana Ukundwa. Ni umuryango utabogamiye rero kuri leta nk'uko nari mbivuze, ufite icyicaro I Kigali mu Rwanda. Mu kiganiro cy'uyu munsi muri Isanga twabatumiriye bwana Samuel Byiringiro, umuyobozi nshingwabikorwa w'uyu muryango. Mube hafi rero ya radio yanyu, muganire nawe, musobanuze, mwungurane inama n'ibitekerezo nk'uko bisanzwe. Muduhe telefone zanyu tuze kubahamagara. Reka rero twakire umutumirwa wacu bwana Samuel Byiringiro. Uraho neza, urakomeye. Mbanze no kukwifuriza umwaka mwiza wa 2025.
Murakoze cyane. Nanjye ndabaramukije kandi nanyifuriza umwaka mwiza. Turabafashe Imana kandi Imana yatsinze n'ikiza cyose dukurikiye.
Urakoze rwose, tugushimiye ko wongeye kutubonera umwanya wo kuganira n'abakunzi b'ijwi rya Amerika, kandi tunezejwe no kukwakira. Twongeye kuguha ikaze, twaherukanaga kera cyane. Ni mu wundi 2022 niba nibuka neza, mu kwa cyenda. Yereka rero ngusabe, reka mbaze ngusabe usobanurire muri make uyu muryango uhagarariye umwana ukundwa. Ni muryango ki, intego yawo ni iyihe?
Asosiyasiyo y'umwana ukundwa nk'uko nyine mubyumva, ni umwana ukunzwe, umwana witaweho, umwana urebwa mu mpande zose z'ubuzima bwe kugira ngo umwana ashobore kubaho mu buzima bwiza ukwiriye umwana. Intego yacu ntabwo ijya kure yaho, ahubwo intego yacu ni ukubona buri mwana ashobora kugira uburenganzira bwuzuye kubuzima ukuba mu bwa buzima ko mu buryo bwifuzwa bugaragara ubuzima bwo kwibana n'abandi ubuzima bwo kugira amahirwe angana n'abandi opportunities ubuzima bwo kugira ubuzima nk'uko umwana wese akwiriye kugira ubuzima ariko cyane cyane mu ntego zacu aho tugarukira ku mwana gusa tubaza kugenda tugarukaho ibi dukora nuko yongeraho yuko umwana atakitabwaho hatari n'umuryango we ukitabwaho mu yandi magambo dukunda kuvuga yuko intego yacu ari ukugira ngo umwana agire ubuzima bwiza ariko ari umuryango utekanye ibyo bibiri umwana ni ubuzima bwiza umuryango utekanye umwana ukundwa kuva yatangira mu itangira mu 1994 nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi ari naho n'iryo zina ryaturutse yuko hari abana benshi bari mu muhanda icyo gihe nibwo Jenoside yari itangira yakorewe Abatutsi mu Rwanda hari abana benshi buzuye umuhanda muri abo bana hari harimo abana bari bafite ku icumu rya Jenoside batakaza ababyeyi babuze ababyeyi abandi ababyeyi banatanze naho banari abandi banatanze n'imana ariko hakaba n'abandi bana bari bari mu muhanda n'abafite ababyeyi babo batarabo mu gice cy'abakoreye Jenoside ariko ababyeyi nabo abo bana ari igisine nabo kuko ababyeyi babo nabo batahe bahunga icyo gihe twarihunze rero ukuntu ibyo bintu byitwa umwana ukundwa arize ni uko twashatse umwana muri icyo gihe tubona umwana ntiwamwita umutu w'umwana umwana ntiwamwita umututsi w'umwana umwana ntiwamwita umutwa w'umwana yaremewe bikomeye ariko duhitamo izina rinogeye buri muntu wese avuga ngo umwana uko yameze kose umuryango yakwirukamo kose amateka akore yose umwana nitwe umwana ukundwa ni izina dukunda rero izina rikomeye neza rituma kuri ya ntego yacu yaba kwigarukaho ndetse ubungira ngo umwana ukundwa icyo gihe imikuva 1994 itangira 1994 itangira ukwezi kwa gatatu ubucuruzi imyaka 30 yatangiye ari umuryango ufasha abantu bake kuko nta n'ubushobozi bari bafite nta n'ubwo bifuzaga yifuza abana umuryango na birika cyo abakunzi b'ijwi ya Amerika ntabwo twasaba gukuraho umuryango twasizaga yuko gusa ari ukugira ngo uwatangije umuryango afashe abana bake bonaga mu muhanda buzuye abashaka uburyo basubira abashaka imiryango ibakira yari umuntu w'umukristo yitwa Roza yari afite icyo asengeramo hanyuma Roza Mukankaka atangira gusaba abakristo basengeraga nawe gufata abana gusa 40 abana bakira ngo basubize mu miryango nk'uko byari bikwinjira ariko icyaje kugaragara ni uko ibyo cyaje gukura iba nini ubu tumaze kugera ku bana bari 20 hafi na 5 twafashe muri iyo myaka yose 3 ubu twatangiye icyo gihe turi mu majyepfo ahitwa Bihuye ariko ubu ngubu turi mu turere 8 two mu Rwanda tukaba rero ku muryango dutegereho nuko dufashe umwana aho umwana ukunzwe umwana ufite ubuzima bukwiriye kandi umwana w'umuryango utekanye tugira intego zigera muri enye zikomeye iya mbere ni intego tugira ijyanye n'imyigire y'umwana education kuko muri icyo gihe abana ntabwo tuzi uko basubira ku mashuri ngo bongere bige bahinduke abana bazima bazavemo abakomeye ariko intego ya mbere twabanje guheraho ni uko umwana namara kujya mu muryango intego ya kabiri ni uko umwana abona umwagi wa mama yakiye kuko abenshi n'imfubyi ahabwa ariko n'icyo gihe n'udufasha abana bari muri ubwo buzima ni uko umwana agomba gusubizwa ni uko umwana agomba gusubizwa mu ishuri turashima Imana yuko umunsi wa none abana b'icyo gihe bari batuye mu 25 birenga n'abana basubiye mu ishuri uyu munsi turishimye tubona tubona bamwe umwe mu myaka yabaye myinshi abenshi ubu barongeye ufite mike wumva ufite imyaka 30 uwo twafasha ari muto cyane wa nyuma wafite imyaka 30 rero mwumve abana tuba dufasha bamwe barabyaye abandi barashaka abandi bakora imirimo itandukanye mu nzego za leta abandi babikorera abandi mu mpande zitandukanye intego ye ko gufasha umwana kujya kwiga twahisemo imbaraga aho umwana amashuri yitabweho ubuzima bwo kwiga bwo umwana ku ishuri ibe inkingi ya mbere ya mwamba y'iterambere n'imibereho myiza y'abana kandi turabishimira Imana yuko buri munsi iyo umuntu yinjiye muri banki ukinjirana atandukanye ikora umuntu agusiga gihe bw'umwana uri muri gardiene bw'umwana utaragiragaho n'ijyaga bw'umwana mwakuye mu muhanda bw'umwana mwasanze amashuri asikije mwasubiye mu ishuri uwo mbundi we kubera akazi bakoze ko kugira ngo mumbererere kandi mu kace kugira ngo mbone ibihiriye haba mu mibare haba mu bigo by'ishuri ibyo tubishimira Imana kandi tunabishimira na Leta y'u Rwanda dufashe cyane cyane kugira ngo inafashe abana bose kugira ngo ibe n'ikintu cy'umwana wese akwiye kujya ku ishuri umwana cyo kwisiga yari intego yacu nitangira ariko inkekemo n'imbaraga z'igihugu n'imbaraga za leta byageze neza umugore yo gufasha umwana kujya ku ishuri gukira mu ishuri yakuye intungu nziza
nyereka mbe mpereye aho ngaho umbabarire ngo ute mu ijambo gatoya ubwo turaza gukomeza kuri izo ntego n'ubundi ariko mpereye aho ngaho wavugaga ko mufite abana barenga mu 2025 kandi babashije no kwiga aho mubasanga uravuga ko babyishimiye aho bari bakabona rwose ko icyo mwabakoreye cyafite aho cyabagejeje hari abajya bagaruka namwe bakongera gufasha muri muri association mu muryango mwana ukundi bafasha gute
murakoze cyane dufite abana bagaruka bakadufasha bashaka kuvuga ko umwe mu bakozi badukorera bagarutse bakava mu kazi harimo abo bafashwe na mwana ukundwa bishyuwe na mwana ukundwa uyu munsi ni abakozi muri mwana ukundwa bafasha abandi bana kugira imirimo imwe urumva ko mwana ukundwa umaze kugira ngo henshi ntabwo bakozi bakora akazi konyine dufite aho twita abakoranabushake cyangwa abo nakwita abona volontari cyangwa abafasha myumvire abo nitwa fasilitateri dufitemo abana benshi twagiye dufasha uyu munsi wari mu biturage bafasha abandi bana nk'abakoranabushake abo tuba dufite icyiciro tuba dufite nk'abana bagaruka bakaba ngo n'ukuntu ibyo biri ahangaha ntabwo tugiye kwita kuri aba bana tubafashe kugira ngo tubagombe kugera aho ngaho ashobora kuza kubera impano dufite ashobora kuza kubatera imbaraga ashingiye ku buhamya bw'ubuzima abayemo nimba kugira ngo ibindi bice bya kabiri nk'ubu dufite abana bavuganye agakoko kujya mu gutera sida nk'uwo mwana akabaraze muri mwana ukundwa ari mutoya ari uruhinja cyangwa se imyaka mike itari ku ishuri akiga yarangiza sizemu yarangiza wa gatandatu segonderi cyangwa agiye muri kaminuza uyu munsi akagaruka agasanga abandi bana bari muri situwasiyo nk'iye bihebye biba bino tubibamo bwabo nk'uwaka dufasha ngo musange iruhande rwe ngo birasohoka dore hamwe na mwana ukumva ari urugero twagendanye mu bwihebe mu gucika intege ukumva ariko ntacyo nasize nk'umwana ubana n'ubwandu ariko uyu munsi nange usanga bikankuraza abandi bana ufite icyiciro cyiza cyangwa uvuga ngo ahantu hose turi tuzaba abavugizi banyu ubu abana benshi barabaye mu rwanda ubwo nta barangiza babaye abagabo ibintu bituma akomeza kubona abana niko tuhorana ariko muri abo hari abagabo b'abagore hari abagiye kwiga hanze hari n'ubwo byo hanze bagenda aho bakomanze bose bakavuga bati muri mwana ukundwa niyo twarerewe uwagira icyo akora agakora twakishaga dufite imiryango imwe dusatira nkunga bamwe twamenyanye nabo bishingiye ku bana bafashwe na mwana ukundwa bakajya kutubera abambasaderi kabita ambasaderi abavugizi aho muri ibyo bice bitandukanye hari za kerisi cyose na muri leta zose na batandukanye mu mabanki hirya no hino ukabona abantu abo twafashije baravuga ngo ariko icyo twakora nkatwe ngo tugere mu mwanya ukundwa iyo serivisi duhaye turayishimira ndetse ufite intego y'uko abo twagiye bafasha uko imyaka igira imbere niyo bazaza bagenda ikomeza mu mwanya ukundwa niyo bazakomeza gukora umurimo nyamu rwose tubisamo imbaraga kandi twishimira rwose n'ibitera akanyabugabo bigatera ibyishimo ndetse n'undi wese ikintu cyo gufasha tubona kubigarukaho turamushyira inkunga ko uyu ni umurimo ubona umusaruro kuri bose
Bwana Byiringiro niba mbyumva neza muracyakira abana mbere mwatangiye mwakira abana bari ku muhanda abana bari badafite ababyeyi mugenda mubashyira hamwe murabafasha mufata intego yo kubigisha ubu muracyakira n'abandi bana iyo mugiye kwakira umwana mushingira kuki
yego murakoze cyane nk'uko nabisa mu itangira mu gihe cy'1995 twatangiranye umukuri n'abana bari bavuye amateka mabi ya jenoside yakorewe abatutsi abana baragizweho ingaruka n'ayo mateka n'ubwo buzima ariko ngo bigere muri 1998 igihugu cy'u rwanda kigiramo ikindi kintu cyari kiza kizamo ndetse n'ingaruka za jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda icyo ni cyo cy'icyorezo cya sida icyo gihe nta giti yariho cyangwa no kugeza kwari kuri hasi asosiyasiyo mwana ukundwa yongeramo icyaha gitoya cyo gufasha abana twita ngo abana batishoboye bari mu buzima bugoye icyo twakwita abazana ariko children yiyongeramo yuko hiyongeyeho n'abana babana n'ubwandu uyu munsi tuvugana tuvuze gusa uno mwaka gusa kuko urumva bamwe bavamo abandi bakajyamo umuze nkurugira muri umwaka usana rinda magana y'imirongo irindwi n'abatandatu bavukanye ubwandu bw'agakoko ka sida imyaka yagendeye twagendeye dusanga hari abandi bana icyiciro cya cumi inyuma cy'abana bafite ubumuga abana bafite ubumuga butandukanye bari mu biturage baza kwicamo abakunzi bacu yuko igice kimwe cy'imirimo yacu mirongo icyenda ku ijana kiri muri kimwe ubwo rwa mu biturage hirya no hino twagiye dusanga iki kibazo cy'abana babana n'ubafite bafite ubumuga dusanga ni ikindi kibazo gikomeye ndetse kikirimo kwibaza ngo twakora iki hari abafite ubumuga ukomatanyije hari abafite ubumuga badafite ijana bimwe bitwara amafaranga menshi ubwo rwose situasiyo umwana ukundwa nk'uko twizera imana twiza tumara dushoboza twagize ngo icyo gice cya gatatu cy'abana bafite nabo bafite abana bafite ubumuga butandukanye iyo ubona utabona no kuvuga ahangaha ndetse ntabwo tugenderaho kubera ko tujya tuganira kuvuga n'abantu benshi twamusanze uretse n'abo bana n'ababyeyi babo bakeneye gufasha kuko nabo bafite ibindi bibazo byinshi by'ihanduka ufite urugero nk'urugero dufite ingero zitandukanye aho nk'umuntu yabyaraga b'abana afite uruhu uruhu rwa rundi abantu bitaga amazina mabi kera
ufite ubumuga bw'uruhu
cyane
babitaga ba nyamweru
yabo bitaga ba nyamweru ariko nk'ijambo ritagikoreshwa abo muri rusange nk'abagabo batanu urugongo babyaye umudayimoni babyaye shitani ubwandu abantu basanga abagabo cyangwa ababyeyi barihebye kuko afite umwana ufite ubumuga bukomatanyije ni ukuvuga ngo nta kintu na kimwe bakora uwo mwana rero ukibaza mama we ni umuhinzi aba mu bakene afite ibibazo bikomeye bimugoye kwita kuri wa mwana ngo amukurikirane ajye amujyana kuri tuwarete amusasire amujyanishe nabyo dusanga ntiwafasha abana gusa udafashije n'imiryango yabo kwiyakira kumva yuko ari ubuzima bakwiye kwakira kumva ko umwana afite agaciro gusa imiryango myinshi yari yaraje kwita abana mazina cyangwa se abana ntabwo bafite amazina abasabana ni ishyano abasabana ni ibigeragezo ni intambara ariko tubafite inama yuko ubu muri porogaramu yacu usanga barenga ijana na mirongo itanu na gatanu hanyuma nanone urabona ko dukwiye kwita abana no kugira ngo cyose kibeho baba abana b'umuryango ukennye hari abana bafite ibikorezo babana n'ubwandu babana bafite ubumuga ariko noneho mu minsi ya kovide ya nyuma twatangiye kubona n'ikibazo cy'abana babyare mu rugo batarageza imyaka cumi n'umunani aho twita kinyamadaza nabo dusanga ni ikindi kibazo nk'umuryango witwa mwana ukundwa ntabwo twakunda abana gusa bakene ngo dukunde abana bafite ubwandu dukunde abana bafite ubumuga ariko tunibagirwe n'abariya abana bakobwa byara mu rugo batageza imyaka cumi batageza imyaka y'ubukure atarenze imyaka cumi n'umunani ubu dufite ikintu cy'abana tumaze gufasha benshi bagera mu bana nka magana ane na mirongo itatu kugira ngo bige imyuga rero inzugi zikinguriwe uwo mwana koko ikibazo bigoye w'imfubyi uwo mwana uri umuryango utishoboye uwo mwana wataye ishuri kubera ubukene ugakingurira abana abana cyangwa bavukanye n'ubwandu bw'agakoko ka sida tugakingura abana bafite ubumuga ariko tukanakingura n'abo bana b'abakobwa babyariye mu rugo ari munsi y'imyaka cumi n'umunani ibyo byose tubigeraho dukora inzego za leta dukora kumenya ko aho turi hose ni umurimo muremure tudafite ubushobozi burenze ariko bike dushobora gukora turabikora kandi niba mwana ukunze tukireba niba mwana ukunze tugakurikirana kugira ngo imirimo irusheho kugenda neza
turaza kureba rero ibyo byiciro by'abana mufasha ndibaza ko mubafashiriza nyine mu muryango uraza kutubwira uko bafashwa reka noneho tujye ku murongo wa telefone kuko iki kiganiro ni cy'abakunzi b'ijwi rya Amerika bifuza kuganira n'umutumirwa ndahera kuri Eliakimu Nzayikunda uranyumva Eliakimu turi kumwe ndumva reka twakire Nduwimana Inosa ndumva yari akima atari hafi Inosa wiriwe
yego mwiriwe
yego urahagana hehe
ndi mu Kanyosha mu gisagara cya Bujumbura
ufite ikibazo cyangwa igitekerezo
kibazo ni gitekerezo ni byiza yuko icyo shyirahamwe cyofasha abana kandi abana nabo gukundwa cyane kandi abana nabo kwigeze kandi turakwiye no kugira ishyirahamwe bucya abana bakabiyegereza nka cyane cyane nko mu mihanda ahari abana bashiragira bagata ababyeyi babo barakwiye no kubiyegereza kugira bakerekana yuko tubafitiye ko urukundo na cyane cyane nkasaba nk'umutumire yuko boza baratembera nko mu mihanda cyangwa bakaraba nk'ahantu nk'ababyeyi batagenda neza bakaza barabafarishirizaho twabasaba yuko
none inosa aho ngaho namwe wanyu mugenda mubona abana bari ku mihanda telefoni ya inosa iracitse ariko yavugaga bijyanye no kujya kureba abana bari ku muhanda bakabakira bwa ndabyiringiro abo bana mufasha nabo abantu babarangira nabo mwagiye kureba ku mihanda nkuko inosa sabati mwajya ku mihanda mukareba aho abo bana bari mukabiyegereza mukabereka urukundo bigenda bite kugira ngo umwana abagereho
murakoze cyane nk'uko bivuze ibi byose dukora tubikorana n'inzego z'ibanze z'igihugu bari kuvuga icyo mu rwanda twita utugari icyo twita umurenge icyo twita umudugudu akenshi iyo hari icyo kibazo tuba twebwe ibibazo biriho aho cyane cyane hagaragara nk'ahantu batubwira ko hari abana bari mu muhanda bagasubira mu mashuri ndetse ubu ni ikibazo gikomeye dushobora turakoraho muri ba bana b'icyiciro cya mbere nabwo mvuga cy'abana bafite ibibazo batishoboye harimo cyane cyane abana b'abana bari mu mihanda kandi bakeneye guca ubuzima bakeneye gusubiza mu buzima bw'abandi bana rero abana tubageraho dukoranye n'inzego z'ibanze bafite rwose ariko aba bana nabo dushobora no kubageraho kuyu iyo tunabonye tubasanze ku mihanda kuko aba bana bagira ngo kino kibazo kigere ko arakurikirana inyota kukivuga aba bana bagira impande eshatu z'ingenzi buri wese yatekerezaho zituma kumva natwe dutuma kubafasha dukwiye kubafasha abana kenshi dukunda kuvuga ngo bajyanwe mu bukene yego ni impamvu nanjye nemere yuko ubukene mu muryango ni impamvu ishobora gutuma umwana abura icyaga akajya mu muhanda ariko ni impamvu ya kabiri abantu banibagirwa ikomeye amakimbirane no kutumvikana mu miryango no gutatana k'umuryango icyo kibazo cy'umuryango twasanze gisigaye gitumera no kurusha ukwitwa ngo ni ubukene bwajyanye umwana mu muhanda kuko y'umuryango udatekanye y'umuryango urimo amakimbirane y'umuryango urimo guhangana y'umuryango utaboneka ababyeyi n'abana umwana ntagirwa n'umubyeyi umubyeyi ari gusigika cyangwa gushakisha twasanze ari ikibazo gikomeye hanyuma icya gatatu ni na kominote bari muri asosiyete bari ufite kuko nicyo navuze inota nshaka kuwusongeraho turi muri kominote ushobora guca umwana ku muhanda ukumva ntibikureba wabona umwana ari mu muhanda ukumva ntibikureba wabona umwana agera saa tatu z'ijoro kuva ubwo wari mu rugo ubwo wameze neza we ntibikureba rero icyo mwari uko ubikora uretse gufasha abana kubasaba ku muhanda no kubagarura harimo n'ubukangurambaga bushingiye ku muryango w'umwana usanga benshi bavuye mu mihanda ariko basubijwe mu miryango yabo neza bakuye mu miryango yabo tumaze kubona ibibazo kuko byo mu miryango biriho ariko niya sosiyete cyangwa yakomeretse cyangwa ahantu atuye hari abantu bitwa ngo ntibindeba ndetse bakabita n'amazina mabi ngo niramayibabo ngo nibara ngo nabajura ngo nabamo amakore n'umuntu akumva yamwirukankana ibibazo mubibona muri sosiyete umwana musanga ari uwo muhanda aho kureba impamvu yamwizanye mu muhanda ugatora inkoni ukamwita amayibobo ukamwirukankana rero nabyo hari n'ubundi bukangurambaga byatuma buri muntu wese ufite umutima ntawe uvuga ngo ni umunyarwanda ni umurundi ni umukongomani nde oya ufite umutima witeze bari abana b'umuhanda ni ugutekereza wowe ubwawe kumurikira n'igihugu cyawe rero umwana ukundwa uretse gusa vuba kure amande kubagarura ubwo bukangurambaga gukorana n'imiryango yabo n'aho batuye ngo asubizwe mu buzima bukwiriye.
Yego, nawe urakoze gukomeza kudusobanurira. Ndibaza ko ikiganiro kijya kurangira hari bafite abagize umwanya wo gutekereza ku bijyanye no gufasha abo bana kugira ngo mubashe kugera kuri benshi, kuko ndumva aho abo mufasha ni benshi ariko kandi n'ibibazo biragenda byiyongera. Urebye uhereye no kuri ibyo bivuga by'amakimbirane mu miryango atuma abana bashobora kujya mu mihanda no kuba abantu batagira icyo bitaho, ngo ubundi umwana yari w'umuryango wose wambona umwana akoze amakosa akamugarura mu nzira nziza, ariko ubu nyine abo ntibindeba nibo bashobora gutuma n'ikibazo gikomeza gukura. Turongera mu kanya, reka nsabe ku buhanga bw'ibyuma baduhe akaririmbo.
Umwana mwahana we naramubonye ndamutangarira, yarandebye ndamwunamira, asekeye ndamuterura ndamudabagiza. Umwana mwahana we yaransabye sinamwima, sangara umuntu wo gukorera, ari umuntu wo kubaha. Umwana mwana we nasanze koko ari umutware, boza ibirenge bagasiga amavuta, bagasokoza umusatsi. Nasanze umwana ari umwami ufite umutima wera, ariko yashavuzwa inkuba zigakubita imirabyo igahumya amazi biyaga bikibirindura. Umwana n'umutware, umwana n'umutware, umwana n'umutware, mumutege amatwi amaso n'umutima, abafitiye ubutumwa buhanditse mushaburire, mumusekere ahora susurutse.
Na n'umutware turi kuri Radio Ijwi ry'Amerika ni Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Ikiganiro ni muri Isanga, aho turimo kuganira n'umuryango cyangwa association Mwana Ukundwa. Turi kumwe na Bwana Samuel Byiringiro, ni umuyobozi nshingwabikorwa w'uyu muryango. Nagira ngo rero mu gihe tugitegereje abakunzi b'Ijwi ry'Amerika, imirongo imeze nabi, ariko banza ngo noneho hari telefone iciyemo, ubwo ikibazo nifuzaga kukubaza ndacyo kubaza mu kanya. Reka tubanze twakire Cyrille Muvunyi. Cyrille, wiriwe neza?
Neza.
Yego. Telefoni yawe. Yego, mwaka mwiza mushya muhire nawe.
Yego.
Hanyuma ubwo nagira ngo nyine ubwo tuguhe ijambo muri iki kiganiro, nawe ugira icyo uvuga wunganira umutumirwa cyangwa se ubaze.
natinze no kumpamagara ariko
cyangwa ntabwo twatinze na amatelefone wabonye ko hari niba wakurikiye wumvise ko hari n'amatelefone abantu bamwe bitabaga bikanga ku bigacika yego
natinze no gushyira poste niyo mpamvu wenda bitagenze neza hanyuma ndabashimira cyane kuri uwo mutumirwa n'ubwo wenda bigeze numva izina rye sinzi ngo ari numvishe ko ari mu Rwanda nyine umuryango akorera akoreramo uri mu Rwanda ariko ntabwo mwatubwiye aha uwo muryango ukorera ni mu kahe karere ni muri ntara ntabwo twabimenye
reka arakubwira mu kanya yitwa Gana Samuel Byiringiro
telefone ye nanone twumvishe ko ari kuvuga neza ari gusa ntaho haza mu muryango ukuntu ibyo uri muri studio niba
njye namwumva
kumvikana neza ariko kunyitira amajwi numvaga hazamo itagenda neza ku nyine ariko ibyo wenda yavuga kandi sinashobora no kuba nabyumva
reka ubwo arabyumvise aze kugerageza ku kujya noneho ahantu hatari umuyaga sinzi njye namwumvaga
kuko hari n'ibibazo abantu babazaga namwe mukabimubaza ariko igisubizo atanze simbashe kuba nacyumva nkakuriya nyine hari ubwo mwabaje ngo abana ngo babona gute ese abo bana babageraho gute nyine uburyo babageraho ntabwo nabashe kumva nyine ukuntu abo bana bababona nyine kuko yavuze yuko batangiranye n'abana bacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi nyuma ya 1994 avuga no ku bana bo ku mihanda ariko uburyo abo bana bagiye bababonamo ntabwo mbizi hanyuma tubwire niba afite n'abandi baterankunga kuko uwo muryango yatubwiye ko utegamiye kuri leta tubwire abaterankunga baba bafite baba ari abahe ikindi nta bandi bafatanyabikorwa cyangwa se abandi bantu baba bafite ibyo yaho bakorera ushobora kuba bagenda babageza ayo makuru kuko urumva kugira ngo ube uri kuri Kigali babaye bakorera muri Kigali ntabwo nzi neza niba babona abana bari mu burasirazuba cyangwa mu burengerazuba sinzi ukuntu abo bana bashobora kuba bababona kandi nanone umuntu urimo uri gukorera mu biro sinzi ko ashobora
telefoni yawe nawe ubanza icitse ndakeka ko ikibazo wari ufite aho ari connection yatumaga nawe utamwumva neza uracyahari Siriro Siriro urahari urahari Siriro hari ibibazo yarabajije ubwo bwana Samuel Byiringiro ndumva mwamusubiza hanyuma agume hafi niba atasobanukiwe neza cyangwa niba hari ikindi kibazo atari yabashije kumva kubera ko avuze ko umurongo utarumeze neza ubwo yaza kongera akakibaza none bwana Byiringiro nagira ngo mbahe umwanya musubize ibibazo byamuvunye muranyumva
ikwiye kandi bari kumva neza haratuje ntabwo ari mu muhanda
twari tukubuza ahubwo mu kanya numvaga wari utangiye kuvuga ariko nanone amagambo ntiyaza ushobora kumusubiza
yego nari mvuze ngo ni cyo kuko cyo kimirongo cy'ikirere ariko wari ngira ngo abantu mbi haratuje ntabwo ari mu muyaga ndabwira ngo ngira mukiri nagira ngo nsubize nihuse icya mbere gikorera uturere umunani uturindwi two mu Rwanda mu majyepfo dukorera Gisagara tugakorera Huye tugakorera Nyaruguru mu burengerazuba dukorera muri Karongi mu burasirazuba dukorera muri Kayonza hanyuma mu mujyi wa Kigali dukorera ubwo ni mu karere ka Gasabo n'akarere ka Kicukiro uretse ko bitatuvuga yuko na Nyarugenge ko umujyi wa Kigali ari mutoya yuko umwana twamufasha kuko umujyi wa Kigali ni uri mfite amadisitirigiti atatu ariko uregeranye umwana wese twamugeraho hanyuma nubwo atashoboye kubikurikiza neza abana twavuze ko dufata abana dukorana cyane cyane n'inzego z'ibanze zaho dukorera mu kuri ntitwagira ko umwana wese ufite ibibazo mu Rwanda cyane cyane ko biba bisaba ubushobozi kandi tugira ubushobozi bufite aho bugarukira rero ntitwajya mu gihugu cyose ngo dufate buri mwana wese na buri mwana ufite ikibazo akabishobora ariko aho dukorera aho ngaho tuba dukorana n'inzego z'ibanze igihe tubonye amahirwe yo kongeramo abana igihe tugize amahirwe yo gushaka abana dufasha icyo gitangira n'igihe gitwegereye kuko igitego nizo zitureberera zikamenya abo bana aho bari naho batuye tugakorana ndetse abaturanyi babo naho ugumegura mudugudu abarizwamo akanabitangira ubuhamya ibyo bituma koko dufasha umwana wari ukwiye gufashwa ntabwo rero umwana aza amakomange ngo atubwire ati ikibazo mumfashe ntiyakomange umusaba kugira ngo adufashe azane icyemezo cy'inzego z'ibanze aho aturuka ubwo rero icyo dushaka kumubwira ubundi bushobozi budushobokeye twagira mu rwanda hose hagati mirongo itatu ariko kubera ubushobozi butari bwinshi nk'uko tubyifuza nubwo buhari tugeze gukora ngo tubakore neza kugira ngo hano nimero zanjye za telefone ari umuntu uri muri ako gace uri muri ibyo byiciro navuze navuze ibyiciro by'abana batishoboye kuko bafite impamvu nyazo twereke abana bava mu muhanda b'abana bari mu buzima buri mu kaga buri cyiciro cy'abana bafite abana cyangwa bavukanye ubwandu bw'agakoko ka sida buri cyiciro cy'abana bafite ubumuga tuvuga n'icyiciro cy'abana b'abakobwa babyarira mu rugo batarageza imyaka cumi n'umunani ubwo ngira ngo rwose mubwire yuko aho hantu dukora muri ibyo bice hari uwafite uhari byamubuza kugira ngo adukontakite ugiye ukandika kuri ugakora no mu buryo bw'ikoranabuhanga ukandika cyo mwamukunda wabona dukorera wabona n'amadiresi yacu ubwo rero ntagire n'ikibazo rwose ariko igihe cyose uko dushoboye kose ariko bisaba yuko ibyo bintu tuba tubifitiye abantu babirebye n'inzego wabirebere kugira ngo natumye dufashije kuko ukwiye gufashwa arakoze cyane
ndibaza ko wenda mushobora no kuba mwatanga iyo nomero niba nta kibazo bashobora kuba babahamagaraho nk'uko yavugaga ati k'abafatanya bikorwa mu mpande zose z'igihugu bashobora kuba byafasha kurushaho ariko kubera ko mukorana n'inzego z'ibanze nabyo ngo ni ubundi buryo ariko niba nta kibazo mwatanga n'iyo nomero ku bantu yenda batari bubashe kujya kuyishakira ku rubuga rwanyu
iyo nimero iza kuri watsapu ariko wanahamagara ni 07-8-3-8-6-7 tumusubiremo 07-8-3-8-6-7 hanyuma ushobora kunyandikira ku butumwa bugufiya cyangwa ukampamagara niba wumva hari umuntu wo muri icyo cyiciro ufite aho ngaho tukareba igishoboka bijyanye n'ubushobozi ndetse n'umwanya dufite wabyo ntagombye kwizeza buri wese kuri uyu munyandikira icyo tugushinzwe kubyifuza ariko twagana twumva ibishoboka ikigaragaza nta kibazo
cyari cy'abaterankunga hano
ariko nta kibazo yanditse abaterankunga dufite abaterankunga ba mbere dufite nuko dufite ubuyobozi bwiza bw'indwara dukora na bwo umunsi ku wundi twaba uturere dukoramo twaba inzego za leta abo ni abaterankunga bacu ba mbere dufite indi miryango mpuzamahanga ikora mu rwanda ashaka kuvugira aha ngaha ariko igerageza kudufasha mu buryo bwose bwashoboka haza nk'urugero nk'umuryango twese abantu bazi bita kubana cyane cyane nk'umuryango wa division mu rwanda turakorana cyane n'indi miryango mpuzamahanga ifite ibyicaro hano mu rwanda dukorana umunsi ku wundi ariko nyuma tubuze yuko dushaka n'abandi baterankunga bari inyuma y'igihugu cy'u rwanda bashobora kuba imiryango ifasha bashobora kuba amadini cyangwa amatorero bashobora kuba abantu ku giti cyabo bashobora kuba bafite imiryango na fondasiyo zimeze nk'izingizi ndetse na za asosiyasiyo ibyo ntabwo byatubuze yuko twashobora kugira ngo abantu dukorana nabo nabo dusubiza nk'umuzamanza dukorana wo mu myaka tumaze 30 twubatse ubucuti haba mu rwanda haba n'inyuma yo mu rwanda ushobora gukora ibikorwa byose byo gufasha abana icyo ni cyo namwongeraho ndetse dufite hano mu rwanda uretse inzego za leta dufite ibigo by'amashuri dukora nabyo dufite amadini n'amatorero dukora nabyo twemerewe ku bigo by'amashuri n'amatorero dufite nabyo serivisi twakora nabyo niyo mpamvu baterankunga bose bashobora gutanga abandi bafatanyabikorwa bose n'ubu rugero n'uyu mwanya ijwi rya amerika reta ngo tuganire nabo tubafata nk'abafatanyabikorwa kuko batuma imirimo dukora twigira abandi ndetse n'ibindi byacu bikagera kure no kuvuga indwara ikagera kure rero nawe waza umufate mu bikorwa wacu uri wese mu byo mu mutarukanye imbigiza cyo gukora ne aburi wese ufite utose mutima w'umwana n'umuryango cyo gukora.
Ye mukanya turakomeza, reka twongere tuhamagare abakunzi b'ijwi rya Amerika, tubahamagarire kuduha nomero zanyu, izo turimo guhamagara rwose nta bwo zirimo gucamo, niba ari mwe mutari hafi, niba hari ikibazo cy'ikirere ntabwo tubizi, ariko mukanya buriya turongera dukomeze tugerageza. Geoffrey arimo arabahamagara rwose, ubwo mukanya tugiye kwakira umwe ngo uri mu Burundi, si wanditseho ngo kuri Facebook wanditse ngo CSF Burundi. Urahari?
Ndahari, ndi ku murongo.
Yee, amazina yawe se nayahe, urahagana hehe?
Ni muganga w'Imana Aldo.
W'Imana Aldo, yee, ikaze ku ijwi rya Amerika.
Ego.
N'umwaka mwiza.
Mwaka mwiza twese.
Nuko
ndi Bujumbura.
Bujumbura mu Burundi, hanyuma ikiganiro gikurikiye mu buhe buryo? Uri kuma gukurikira kuri telefone cyangwa urabasha kutwumva kuri radio?
Oya, kuri online.
Online
na radio ikora, ntabwo muri ayiduhereze.
Ntabwo ari twebwe, n'ubuyobozi bwadufungiye. Uzatuvugira ahubwo, hanyuma bafungure twese tubyungukiremo.
Nibyo nibyo.
Igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo wifuza kubaza umutumirwa?
Mwamumbariza, ndamuramukije kwaza umutumirwa.
Arakumva.
Yego. Ndamwifuriza n'umwaka mushasha mwiza. Mwamumbarije ikibazo ni nakahe muri uwo murimo yatanguye gukora, n'ibihe byiza yakuyemo, n'akabaruni nk'abarundi twamwigiraho
ibyiza yakuyemo? Uravuga ku we icyo yumva yakuyemo?
Ya, mu gikorwa cy'urukundo cy'urukundo icyo gikorwa akora mu kurera muri icyo kigo cye.
Bugumye hafi, hanyuma ubwo akubwire. Sinzi niba ikibazo yagisobanukiwe neza.
Nkuko natwe tubyigireho, natwe tumwigireho, icyiza kucyigiraho nka experience, navuga mu gifaransa, ni experience yakuyemo, natwe twamwigiraho twasangira.
Guma hafi, Bwana Byiringiro. Ibyiza ngo mwakuye muri iki? Yego.
Arakoze cyane, wakuye ibyiza. Umuntu ashobora kuyora mu buryo bw'amafaranga n'ubutunzi, ariko ibyo si ibindi butindeho. Reka mvuge ibyiza nakuye mu bintu bijyanye na experience cyangwa n'ubundi bayibonye wakuye muri uyu murimo wawe. Ariko umuntu wese ukurikiye ikiganiro abashe kugira ngo bimubere isomo ryiza cyane uyu mwanya. Nuko twabonye yuko nta kintu gito itwa gitufashisha umuntu ubabaye. Ikintu cyose uhaye umuntu ubabaye ni icy'agaciro kuri we, kandi gisarura ukirebye nyuma. Twagiye dufasha abana mu itangira, ukabona ibintu uri kubaha ntabwo bifatika, ntabwo ari bimwe nk'iki nk'uko ubyifuza. Wareba umwana ibibazo ufite uko wakora, wakora ibintu n'igihumbi kuri we, wamuzakinza wamo wagira gute, ariko ntumenye ko na yaka yimuhaye na yabyike na ya niforume ari nkwete mu Rwanda tugiye tuba ngo bodaboda za plastike na pasi.
Aho telefoni yawe nticitse, Bwana Byiringiro, muratwumva?
Abantu wababaye yitwa bubura by'abana bibwira yuko atari uko bafite ubushobozi, yuko icyo mukiba yuko bafite ubushobozi bukeye, ariko nshaka kubwira yuko nta bushobozi bukeye bubaho mu gufasha umuntu ubabaye. Niyo mpamvu burya ntawubura ubushobozi bwo gufasha ubabaye, kuko nta bushobozi na buke ubaho. Ntabwo ukeneye kugira ngo ubanze wubake organization cyangwa ubanze ugire mwamukundwa. Na mwamukundwa itangira ukuri koko twababwira, ntabwo yatangiye izi kuzaba association ikajya mu byangombwa, ikaba organization igashima. Oya, yatangiye umutima wo gufasha gusa, ndetse nta mutegeje mu kibanza no mu Rwanda, nta n'uwarutaga kugira ngo yitwa umuntu azashima umuryango ngo ubone abaterankunga oya ariko wa mutima wabice utangirana n'imbuto ikomeye y'umusaruro uzabona ku muntu ukageza mu muntu ibi nakora bijya byari kuzagira umugisha uba no guca rero bajya mu mfashe mu kujya kino kigano wese namwe nk'uko ivuga iki ibyiza mwakuyemo njye nta bindi byiza mbona birenze yuko kubona umuntu wazarira umutwe umurekeye mu ntebe y'ubuyobozi ni direkiteri umunsi afite abana umunsi yashingije uyu munsi yabonye duce agiye kwiga hanze uyu munsi aragura kintu muri Australia nubwo twakora n'ikindi cyose n'ibyishimo bitarangira rero ikintu cyose nshaka kugankuraja ashaka ko ejo mutoya ko kiriganiro cyangwa gufasha abantu bose umuntu umaze kumbwira ko yari hano yarabaye umuyobozi ukomeye arambwira ati uba muri mwana ukunywa ati ni cyane ati mwana ukunywa ntabwo naribagira iyo se yagukoreye iki nareba ageze n'urwego ariho agira ngo agiye kumbwira ngo wenda mwana ukundwa yamanukire kaminuza yageze bite arambwira ngo mu buzima bwanjye ahantu wa mbere namweye fanta fanta ya orange mu buzima gatangira mo fanta ya orange ngo yayinyweye muri mwana ukundwa ngo ntabwo yakibagirwa fanta ya orange yamweye muri mwana ukundwa ngo yabaye suvenire ikomeye ku buzima bwe
kandi ubwo yari iryoshye cyane
nyine akavuga ngo ari ukumva n'imimaro kandi fanta ya orange ubu koko turi hano twese dukurikiranye uwashaka umwana ubabaye akamuha fanta ya sipo cyangwa orange cyangwa sipayisi byatwaye iki ariko turabona nanga egisperiyanse si ibitunzi byinshi ni byose egisperiyanse n'ibyo umuntu yakwishimira n'ibice bihinda ubuzima bw'umuntu urese afite kandi yakora
murakoze nari nivuze ntako gafanta ubwo ngubu nyine kari karyoshye igihe yakanyoye aribwo bwa mbere akanyoye ubu ngubu yanyoye agomba kuba yumva idafite gu nk'iyo yanyoye icyo gihe ni byinshi umuntu yungukiramo umugani nk'uko ubivuga ubonye n'igikorwa wakoze kigeze ku ntego nta kuntu bitagira bitashimisha umuntu reka twumve niba Aldo ari hafi hanyuma abaza niba hari ikindi kibazo yarasigaranye cyangwa niba yasobanukiwe ku byo mumubwiye Aldo
wina byose nasobanukiwe n'ibyo n'ibyo nashaka nyine ego ego ni igikorwa kidasanzwe rero twese na twese abisanga dukoreramo mu byo gufasha rero we ko akora mu gisata cy'ugwaruka natwe turabikoreramo niyo mpamvu twashaka kugira ngo twumve ko duhuje intego
wabyumvise ko gufasha bidasaba ikintu kinini cyane hanyuma wowe nawe ufite umuryango cyangwa mufite abo mwihurije hamwe mu mufasha urwaruka cyangwa n'abandi n'ibyiciro by'abantu
ni ishyirahamwe nyine mu magambo yose ni Clinique Sans Frontiere abavuzi batagira imbibe mu Kirundi harimo icyo gisata rero cyo gufasha abana duhera ku bana urwaruka n'abakenyezi n'imigwi itatu kuko ntabwo abantu bazakura bazaba abakenyezi cyangwa urwaruka ariko bataciye mu matuta mu bana nabo tubafite rero gahunda tubagira z'inyigisho zo kubategurira imyuga zo kubarera
ahubwo nawe uzatuganirire ku byo mukora aho ngaho muri iyo asosiyasiyo yanyu abavuzi batagira imbibe
yego yego Oriana aracyakorera hiyo
arahari
okay yahora aganiriza nimero mwayifata yego mwebwe ni ejeni
neuze ni mukankuze
ndakunze yego ndabatumaze kamere ndi bariya bose n'abagenzi imana ibahezage
yego
abaganiriza nta kibazo turahari
urakoze cyane reka noneho twakire Rema Bill Gates uri Bill Gates ntubukoye urahagana he
yo biya
niryo zina ryawe se cyangwa nahure
uwera burungi k'amahera
kongwe iki amahera
abuzana amahera none tujye
amahera aga ahubwo afasha umuryango mwana ukundwa zana ayo mahera
yazane nawe
Nuko urashaka urashaka kubaza ikibazo batanga igitekerezo cyakaragaciye mugabo. Ni ikibazo wifuza kubaza umutumirwa cyangwa?
Aya geje ariko mama era nanje ngatunga pana kumbyira kimwe.
None se ubuko atari umwanya wo gutanga amahera muvandi.
Dusangira ijambo dushaka gasaro kaburaga muri sanga kwijwe rya Amerika. Ibyo dukora byose nimwe dushyira imbere kwijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika. Dusangira ijambo dushaka gasaro kaburaga.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Ikiganiro muri isanga twatumiye association Mwana Ukundwa. Mutumirwa wacu ni Bwana Samuel Byiringiro, nkuko nabibabwiye ni umuyobozi nshingwabikorwa w'uyu muryango. Reka dukomeze tuganira rero, ariko turanakira na telefone zanyu, mube hafi habifuza kugira icyo batangaho nk'umusanzu muri iki kiganiro, ibibazo, inama, ibitekerezo. Ariko nibwirira abatwumva ko tutatanga amafaranga, icyo cyo kibe kigiye ku ruhande, hanyuma bundi dukomeza ikiganiro cyacu. Bwana Byiringiro, nagira ngo ngaruke ku bijyanye n'uburyo mufasha abana, duhereye ku byo mwavuze byo kubafasha kwiga. Umwana mumufasha kugeza ku yihe myaka? Turabita abana nk'uko wabivuze, ariko n'abantu bakuru mubafasha kwiga amashuri abanza, ayisumbuye, bakaba bagera muri kaminuza. Hari aho mugera mukavuga muti aha ngaha noneho maze gutera intambwe ushobora kwirwanaho?
Makozi cyane. Tubikora mu buryo bubiri. Hari amashuri asanzwe umwana ajya kwiga bisanzwe ku kigo cy'ishuri. Icyo gihe kubera ku mwana kubanza ku mashuri y'incuke yari garidiye na primeri na segonderi, abana tubafasha mu buryo butandukanye. Bishobora kuba ari ibikoresho, bishobora kuba ari minerivare, kuko hari amashuri mu Rwanda atishyura kubera amahirwe bahaye abana, ariko n'icyiciro cyo hejuru cy'amashuri bagira ayo batanga nabo tukabafasha. Ariko iyo umwana agize imyaka arangije segonderi, akenshi tuvuga yuko umwana ashobora gutangira ubuzima bw'urugendo. Ndetse mu mategeko mpuzamahanga, umuntu ugeze imyaka 18 ntabwo aba arangije imyaka 18 ntabwo akiri umwana. Rero uzi muri munsi y'imyaka 18 dukomeza kumufasha uwari uva kugera muri segonderi cyane cyane kaminuza, keretse haba ari impamvu z'umwihariko z'umwana, kubera impamvu runaka ushobora kumushyigikiramo. Ariko ndetse no kumwigisha mu byo mu ishuri. Ariko tugira n'ibigo twakwita ngo ni learning center, student learning center. Ni ibigo cyunganira umwana mu myigire ye, aho tubafasha kugira umuco wo gusoma ibitabo, kugira amalibrari y'abana. Umwana nubwo ari mu ishuri yiga hariya yiga, ariko bivuze ko umwana aza akagira umuco wo gukunda gusoma igitabo, kugira ngo ashobore kuzamura gutyaza no kuzamura ubwenge bwe, kuzamura impano ye, ndetse no kugira ngo azamure ubumenyi bwe butandukanye. Tugirayo andi masomo twakwita ngo ntabwo ari ayo mu ishuri, ariko dukora muri izo learning centers zikora mu bigo by'amashuri. Ubu turimo turagerageza kuzamura umwana urwego rwe rwa siyanse, dukorana n'ikigo cyitwa New York Academy of Science, dufatanya mu bigo by'amashuri. Ibyo ni ibindi, ni izindi curriculum, n'indi n'andi masomo y'inyongera asosiyasiyo mwana ikora kugira ngo yunganire umwana, umwana we w'agaciro. Rero muri ubwo buryo bwaba ari kujya mu ntebe y'ishuri akiga, byaba ari ibyunganira umwana we ku ishuri by'ubumenyingiro n'ubumenyi rusange. Ibyo byose bikora cyane cyane umwana kugeza ku myaka kujana za kumyaka kujana kumyaka chumunani yunga na alinge juwenyaka ugo awawa ya mkuru alimhazu ni aliko tumifasha aliko nabu aliniforme samona wei uchandia mwidios
Hanyuma ibyo mukora ni byinshi ni ibintu bitandukanye mu burafasha abantu nabo bari mu kigero cy'ubuzima mu bigero bitandukanye imbogamizi muhura nazo nizihe tuvuge nk'ibyo mubona zingutu cyangwa se zishobora kuba zibangamira intego yanyu nyihaye mu muryango umwana ukundwa
imbogamizi ya mbere nuko twifuza gukora byinshi ariko ubushobozi bujyanye n'ibyo gufata ukabukeye utopita inkunga ubushobozi bwo gufasha abana ubyo tubyifuzamo dufite abagishaka benshi gufatwa ariko ubushobozi ndavuga mu buryo bw'ibikoresho mu buryo bw'amafaranga buryo butandukanye bikatubera ibyo nakwita ngo ibihagije ariko nibyo kuba tubishimira Imana icya kabiri gikomeye natanze mvuga tunongera kwambura wese twumvise kino kiganiro kuri ijwi rya Amerika ni uruhare rw'umuryango
uratwumva turi kumwe cyangwa telefoni yawe iracitse bwana Byiringiro ntabwo tukumva niba urimo kuvuga telefone ishobora umurongo ushobora kuba umeze nabi ubwo utubwire niba twumva hanyuma turagaruka mu kanya ariko niba hari n'ufite igitekerezo cyangwa se inama ikibazo yifuza kubaza yaduha telefone turacyafite iminota mike cyane hanyuma tugakomeza da dijwi rya Amerika Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi ni ikiganiro muri sanga radijwi rya Amerika i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi ni umwanya w'ikiganiro muri sanga tugeze no ku musozo tubiseguraho ko umutumirwa wacu telefone iracitse kandi turamwumva ariko ntabasha kutwumva ubwo rero mukanya turaba dushoje ariko kandi tunabifuriza ibihe byiza twizera ko hari inama intego mufashe nyuma y'ikiganiro cyo gufasha abandi kwerekana urukundo kandi nkuko umutumirwa bitubwiye gufasha ntabwo bigomba ikintu kinini cyane akantu naho kaba gatoya umuntu afite agafasha mugenzi we reka rero tubashimire kuba mwabanye natwe nubwo telefone zagoranye ariko tubashimire tubikuye ku mutima ku buhanga bw'ibyuma hari Jumbe afatanije na Geoffrey Mutagoma kuri mikoro yari Eugenie Mukankusi umutumirwa wacu yari Gana Byiringiro Samuel wo mu muryango mwanukundwa mwese mwese rero tubifurije ibihe byiza cyane cyane abo muri uwo muryango mugire amahoro y'Imana aho muheze hose.